Amadou Diop neldi en jantore makko gila Nouakchott.
Lele ko jimul gol heeraaki hinde e der Fouta Toro gol wittiyankobe kawri iwdi mum ko arab e ko wiyete ko sorawo jimri di umrul qaysi lollin nani ndi jimri Fouta Toro ko sidi sherif haydara mo cilon ciagal ndaw yaano jangol tonto muriten lel non ina fira leila e demgal arab woni jam e demgal pula jam jimol lele nyorta ke lutiya nyorta kon wadde ina pidde dum wiidi ndjay seydi amadou bindudo deftere lejjende e nyankagal Fouta Toro
arabbe mbi ala lele ko wale wayle do hunde ummoto e ko wonno ene faati e goddum do kosam birdam ummoto e birdam ene faati e kaadam hakkunde birdam dum e kaalam wete ko lele ko do leydi ngulndi walla ngulnoni wonta e bubdi ko do asaman kewno do koode wonta e nyaarde do musu miijo e yeewende kadata ne do danade ko do mbi woni ko wete lele mawdo nyimi lele nani jo ko benni
hol yimɓe lele e hol lollinɓe ɗum jabtorongal ɗo namdal ko Oumar Elhadj Diam Diaydiyanke.
Eyyi rendi hewɓe jimi lele ina jiiya hen Amadou Koly Sall, Baran Diaye, Mamadou Djeba Diaw, kono kadi Allah rokki wuni ha lele sigodiri e indi mum ko gorko mo ganno hono Samba Diop lele. Kanko kadi taccini ndingo wari maayo hawo nanni ɗum Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. O yimini fulɓe kanko Samba Diop lele, o yimini julfuɓe hay safalɓe kadi, saabu seedi mum tan ko hoorejo Mauritanie gadano o hono Mokhtar Wul Dadda tawtornoma hirde makko.
Lele ina heewi bindande ha tengti e nder jimɗi Samba Diop lele mawɗo nalankoɓe. Moussa Ndongo ko coñciyanke ina attani hen yoga e bindande.
So mawɗo yimi lele ene miijo ko ɓenni, so suko yimi lele ene miijo ko fayi arde. Lele ko jimol udditare aduna, jimol lele heñortake, lele ko ma dire dirte no baagal woyndu, lele ko jimol pawigol e ɓetodande wana no neɗɗo wela fof tan yimira.
O gorko beltortoɗo lele Ndiaye Saydou Amadou ina holla fayre mum tumande teski ala keɓɓitiɗo lele e goɗe mum e sukaɓe janggo.
Joni noon kam ene wayno gasi ha laaɓi ha cer ala ko heddi yaade wamulde oɗo gorko ñol Samba Diengal. Kuloli ɗi ko yontaji garoji ɗi gandata nafoore lele.
Hande o weltortonoɓe lele ina guuri e jilminare caggal nde battidiɗo yimde lele wirni hono Amadou Tamba Diop. Amadou Diop, Nouakchott, Mauritanie, VOA Afrique.